Okay,
Baki am Zubai.
I said tonight we are dunda.
Undai.
I said my girl we are dunda.
Undai.
I said tonight.
Tonight we are dunda.
Today.
Undai.
I said tonight we are dunda.
Undai.
I said my girl we are dunda.
Undai.
I said tonight.
Tonight we are dunda.
Oh yeah.
Tonight we go dunda.
Undai.
Na kwenye mapo me dunga.
Undai.
Tonight we are dunda.
Undai.
I said tonight we are dunda.
Tonight we are dunda.
Magitha, nimeingia club hivi na kuna dema na car busy. Kwa phone kana itakaa easy. Kwani mama, What's up bana? Nika mshow naitwa King Kaka. Na kuna vile umeni bamba. Wait a letter, na ulete bill hapa. Akadai kwani you think I don't do you. You can tell my friend who nyima do. Hizo ni rumors ma, wachia gazeti. We kwani kunwa in carpet. Tonight I'm beba in new khaki bed. This la lays my design me bana.
I said tonight we are dunda. I said my girl we are dunda. I said tonight.
Tonight we are dunda.
Today. I said tonight we are dunda. I said my girl we are dunda. I said tonight.
Tonight we are dunda. Elu mami ye ongeza sudi askiye. Mbembo sudi kwa benzo wenu kadiye. Elu mami ye ongeza sudi askiye. Elu mami ye ongeza sudi askiye. Elu mami ye. Ongeza sudi askiye. Mbembo silie kwa benzo wenu kalie. Kandisha mzuka pepe nifungushie. Akisha kukadele nitadishie.
Bizole, 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 bizole. It's another one in gomide. Kila siku kwetu holiday. Supere, punguza totate.
Rada safi, IG, yenye hygiene, mwaga maji. Dripping, wezi hini nikafunga. Nika tupa keys, Swiss beat, Alicia akanipa keys. Black and white daily, zangu low key. Lyrically sick, kuja na doki. Yeah, yeah, nasi kanye. Nge, nge, nasi hai. Yeah, 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 yeah. Nasi kanye. We, 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 we. Nasi we. Yeah, 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 yeah. Nasi kanye. Lampa, venye na bonga cho. Venye boxa the only place na kwa kaligi so. Ligi libido, niko mangiri do. NFL, NBA, izo mbili bro. Spiki show bila guala. Babylon, nega nega wapido. Wapido kama is a bitch. Na weni wagido, Mary Jane wapido. Hey, na Mary Jane, I'm a come na Mary Jane. I guess ni ile getha 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 ya kumedicate. Number 8, but I ball like 2-3. Balling now, wengi wako 2-3. Kaupeni soka, we can't kick it, can I kick it? Uliza Bruce Lee. London, Paris, hold up, I don't know Berlin. Yeah, 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 yeah. Nasi Kanye.
Simama kwa migu prusha, mikono juu. Naka ngoma kama nyaisanza tukubanju. Ey, ushagiruka umeshika tukukuta. Cheki tukwa kichwa umeshuka tumatuta. Ona vile nyuma umejaza tumauta. Ni kwenye mkono adi mdomo niko luta. Kama zimeshika tuwa kuna wachilia. Mademo wakika mtuna wapandilia. Sare yetu be tumegaramia. Cheki masa tumesha chelewa. Sasa nani ata drive na tumesha lewa. Hebu chunga au mademo naweza kupora. Tukungiwa kukundani ni wako. Cheki sasa tuzime nice. Hiyo glass yangu niongeze zile ice. Letu wanita baby toka sisa mpanga night. Matane
Edition zinga bana ziki come to Rory. Hakuna ita youth man we to Rory. Oldie kabisa to Rory, to Rory. Meda ofisi to Rory, to Rory. Alafu ziki shika shuka na majan. Shuka na madam, shuka na majan. Alafu ziki shika shuka na majan. Shuka na madam, shuka na majan.
DJ Finn.
Monica, lift up my feelings. I wanna feel how you feel it. Yeah, yeah, yeah. Hey, I tell you to bande. Monica, tu want shit to go when you get it. Heaven on any kanga mo. Mimi kwa kochin kororo. Ata niwe kibogo yo. Oh, yeah, yeah. Ntalamba filo lolo. Hevelo nani kanga mo. Oh, yeah, yeah. Mimi kwa kochin kororo. Ata niwe kibogo yo. Oh, yeah, yeah. Ntalamba filo lolo. Hey. Mtoto sex umengaru meoga na mafaranga.
DJ Finn.
Umenipandisha joto. Siwezi lala. Unafinya ka unapiga ngeta. 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 Finya ka unapiga ngeta. Get, get up. Gonna pick and get, get, get up. Finna gonna pick and get, get, get up. When you roll by a fire band him, I miss a fire band him. It's all about us, not about them. Baby, not about them. Monica, you are me darling. Oh, unavyo nipa asale. Unaniganga moyo. Oh, yeah, yeah. Mimi kwako chinkororo. Ata niwe kibogoyo. Oh, yeah, yeah. Ntalamba filo lolo. Hevilo naniganga moyo. Oh, yeah, yeah. Mimi kwako chinkororo. Ata niwe kibogoyo. Oh, yeah, yeah. Ntalamba filo lolo. Wee, oh, unapiga ngeta. Get, get up. Finna gonna pick and get, get, get up. Gonna pick and get, get, get up. Finna gonna pick and get, get up. Oh, get up.
Mabu, mabu, mabu. Hey, mabu. Sasa va upendeze. Nataka tutoke tina baby. Omini na wewe. Mipange metik wale check. Unavonile wange mimi. Wakati sina baby. Uwala unongoni. I want to spoil you today. Oh sheri. Uwala usogope. Mfuko metuna. Tell me what you want to do mabu. Hey, hey, mabu. We can catch a movie tonight.
Unajua unapitiliza. Ongeza utundu baby.
approves of him, and your sister is dating him. It's EJ Finn.
Master Wood, Kenyan boy, 001.
Kiuno bilang pupa, eh, unavyokata. Malkia fali pupa, wako nimedata. Sura changa changa, kosi ya koko bata. Shepun palisi ya sanga, yani swadaka. Signora mia amor, my mama sita.
Karibu come closer.
Katoto bisi kuti kuti. Madri titi, kamejazi ya katikati. Yani tiki tiki, kalivyo katamu yani keki keki.
Madri titi,
speedy mi ya misi fungi begi.
Now hear this.
Suki chiki chiki,
hey mama.
Depete, depete, depete,
depete uki nama.
Una ngao wa madam ni kani dental. Na jamini ya ni nangubi la njugu. Una
kutoka na utadhesho na kirungu. Ngeo slepi na mechezea madudu. Na kodudu na nyuma anatundu. Kuchumni na chambani kuchumni. Kusetie kichomni, kurolie kindomni. Kuchambue kifomni, kumangie kisho. Nikudarue before, nikuzamue dufo. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam.
Kimboto harami moto zikishika teka ngoko gizani ni kunguri kumejama popo itabidi ndio nijenge kikoko ndio nipande nijengwe ki round 4 na murambe na muratish kwa kikombe ndio nisani zile nono na sikonde kama 40 itisha zote akirombosa ongeza toke
pigomboko 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 ni mchezo ni haram pigomboko 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 ni narungu na nitam
boko haram. Ya karofoni kwa na risto za wakagito juki na bosko na mbogi yao walipoteza mufaji zao kweza mikono zo siku mademu wao nishae vuta mbicho nika sminki wa kidomo na misi fala na jonunu kaka mshono kasange kuwa rapa ninge kuwa refangono ni najere on moja kunye supo kono kwa
Pali wan delo alo Pali wan delo alo delo
jake day on the beat
tupa kuchupa tupa kutupa tupa kuchupa tupa kutupa tupa kuchupa tupa kutupa
nina sabataji kisha lukuka kisha lukuka tupa kutupa nina nakitaji na
now that's who the man
only one jello alo only one jello alo jello
DJ Finn
take a day on the beat
tupa kuchupa tupa kutupa nina saka ganji kisha lipuka punguza yo pupa tupa kwa pipa mini na kipaji na drum na bambika
kama nilitegu nipato mepika kama weni maigu nipato mekisha sura za mababu mazizi na tisha na kama wezi moni jabiru na pisha ikus inatupa siyezi fika bay hori nshike mafuta nijipige daily nikistaka shimo ya kunitole ma baby maziwa iwe fiti kutoka kwa hizo jegi mini mauru bila katapila baby unacheza na yombulu unacheza videli hati ukia mini Mungu bado utadedi hii ndo ufala ilfanya sige usangi pedi tupa kutupa tupa kutupa pigia hiyo shasha dizina lipuka itamuru sash cheze nae kaboka piga muru dash piga brade ya lita sema team siku sako jua inatisha ukiwa na wakando utaki kapicha ukiwa yule wako mazuna chatisha
tupa kutupa tupa kutupa nina saka ganji kisha lipuka punguza yupupa tupa kwa pipa mini na kipaji na chom na bambika
ukonjende na yo mazejo ni noma nataka ni kushike kama homa full stop non stop bila atakoma kama ni noma ite basi noma ngoma kama ni ngoma noma ite basi noma only one delo wakicheki wanakonda only big things alishika anakonda nina washa koro na mambanga mina bonda nina cheza solo nina write ya nadonda wabebwe wabebwe kama ni mesonga kama kama ah kama nimesonga usidunge black juu black jojo wanapiga nuru nimeshinda loto wanasikia wivu nimeshika toto na akienda chini usikose mboto
tupa kutupa tupa kutupa mina saka ganji kisha lipuka kumbuza yopupa tupa kwa pipa mini na kipaji na drum na babika
kenje imejaa namba za mapedi kifua imejaa mushi ya mafegi na uambie imejaa nimesema mdeli sema mwambia imejaa anifike bei na desa uku njei na pesa misi pewi teme tuji nice tuji nice tuji nice tu tuji nice tuji nice tu adi tuji nice tuji nice tu tuji nice tuji nice tuji nice tu
tupa kutupa tupa kutupa mina saka ganji kisha lipuka punguza yopupa tupa kwa pipa mini na kipa jina jua mna wabika
tupa kutupa tupa kutupa mina saka ganji kisha lipuka punguza yopupa tupa kwa pipa mini na kipa jina
stress, mchulu bang. Bend, bend, niku bang, bang. Alejandro, chief inspector. Nipo zako na zinyonya kama nectar. Kitu mufa, ta solo ni macheta. Sio bomi na lipuka ni mavela. Tunepuliza leo kivuvuzela. Zimetushika, zimetufunga kijela. Riang ni kukambatia na kukemba. Na mawezere uziza ya ayela.
Kama kuna, kana mama yako, usikuja hapo. Kana mama yako, kama kuna, kana mama yako, usikuja hapo. Kana mama yako, kama kuna, kana mama yako, usikuja hapo. Kana mama yako, kama kuna, kana mama yako, usikuja hapo. Kana mama yako.
Kanipiga mate, kanikwata waya, kakonja na kapea miti. Kuna nduru gizani tititi. Bobo shanta ya 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 ya. Dushka wika oh mama mama mama. Sato sato kaka kaka. Nyundo msumeno tunapaka nana. Nyonga nduru nduru. Cheza chini kawa iguru guru. We mtamka askari nguru nguru. Bakora kakondani sini turu turu.
Kama kuna kana mama yako usikuja hapo. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapo. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapo. Kana mama yako, kama kuna, kana mama yako, usikuja hapo. Kana mama yako.
Wolan. 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 Chapa ilani, chapa igani. Leta kirere, mita chapa inyami. Kisha inipe kitwa nikiwasha ingale. Jutu komazi basi wacha izame. Kidem, kidem, indo bazengi zengi. Tuka kililia basi kidem, kidem. Na kusoma macho kukipretend, pretend. Maji tuma weekend, weekend. Candidates kata wiki ina depend, depend. When shallow end ama depend, depend. Unataka lion ama kiden, kiden. Sura na kupeka five haga kiden, kiden.
Kama kuna, kana mama yako, usikuja hapo. Kana mama yako. Kama kuna, kana mama yako, usikuja hapo. Kana mama yako. Kama kuna, kana mama yako, usikuja hapo. Kana mama yako. Kama kuna, kana mama yako.
Tuzikane. Udoya mi feo, udoya mi deo, miye udio. Menyama di pao, menyama di pao, miye udio. Oh, no, 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 no. Your love is gonna make me go, no, 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 no. Anyway you pay, I go, no, 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 no. I go love you today, tomorrow, no, no. Oh baby, no, 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 no. Your love is gonna make me call, no, 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 no. Anywhere you day, I go for, no, no, no. I go love you today, tomorrow, no, no. Baby, come to love,
Digi digi, madogo dani, wodi gida. Africa zimeria tukejani. Media ina digeto na mabeste babi. Bulldogs na di area tumepige kambi. Hey.
In all the with the pretty girl team. Give me your team, cause you know me own it.
Run down the pace, cause you know we born it.
Mamore wakunda kas bana sima bani.
Kingale, ama shashamane. Vijiti, ama ni majane. Hamna mamu, nita magarange. Mange uso metepo, nita zamandane.
Udigi digi, madogo dane, udigi da. Udigi digi, madogo dane, udigi da. Udigi digi, madogo dane, udigi da. Arifo kama shale, ziki na isko mimina. Udigi digi, madogo dane, udigi da. Udigi digi, madogo dane, udigi da. Udigi digi, madogo dane, udigi da. Arifo kama shale, ziki na isko mimina.
Kilelo, agi kingi oske jana. Kitabu, agi kingem kishada. Kibao ama kijake taska. Kinyaru kwanza kibanki rasta. Kule na kichungi siti mushi na firimbi. Nina bugi na siringi nina dungi ya shilingi. Kame dugo na kiingi kani mblina we matiti. Anazoza kama chichi ziki bondia pigwe miti . Kidibo ama ashike kifanta. Kiboza ama ugong na kada. Kishisha ama abong idada. Kirungu adi abeng kitanda.
Digi digi madogo dane udigida. Digi digi madogo dane udigida. Digi digi madogo dane udigida. Arufo kama shato ziki.
Shy one, no.
Never say never. So we can settle down with him, you be settling.
Nah, nah, nah.
Mama, why you waste your time? Won't go so far to say can do better. Baby, so far no good. Looks like you fit up.
DJ Fit.
Never tell you walk away, but it's something extra. Call me when you want more, when you want more. Call me when you want more, when you want more. When you want more, when you want more. Never tell you walk away, but it's something extra. Call me when you want more, when you want more.
When me set me a go, you don't have to yet. It's me and beg your baby, open the gate. Love satisfaction, let's set your body shit. You're my loving all night till you can't wait. Why won't you just wait for me, baby? Put that something sexy on for me, girl. If you know, say man a boss, real trendsetter. From your left me, you can't find no better. Better jump ship and jump in a jetta. Make your body spin down like a propeller. Why won't you just wait for me, baby? Put that something special for me, girl, yeah.
Won't go so far to say you can do better. Baby, so far no good. Looks like you're fed up. Never tell you walk away, but it's something extra. Call me when you want more. When you want more.
J-Fan.
Tell me, baby girl, how you do? Tell me, baby girl, how you do?
Tell me baby girl, how you dey? Tell me baby. Tell me baby girl, how you dey? Oh? Baby tell me make I know how you dey? Oh? Baby tell me how much I could pay? Oh? I be go fly go anywhere for holiday. Oh? This love na one Angola. This love na one Tintico. They could play like with the movie, oh. That can play where you go, they play mommy, oh. Mommy, oh, mommy, oh, mommy, oh. Girl, now me go, they play daddy, oh. Girl, if you be baby, I be nanny, oh. See how she fine like a granny, oh. Yeah. Show my kalangolo, oh. Why, show my why, to roll it, oh. Baby, make a day where you day, oh. Come make a show you special loving. Show my kalangolo, oh. Why, show my why, to roll it, oh. Baby, make a day where you day, oh. Come make a show you special loving.
Anyway, you day, I go day, oh. Long as I stay with my baby, oh. But you never know them boy hit you. Kiss me, baby, make them vex you. Got it in my time for their head, yo. Please me, baby, make a rest, yo. Nobody do me like you do. Kiss me, baby, make them vex you. This love, na walangolo. This love, na wanting to yo. This love, na walangolo. This love, na wanting to yo.
Baby girl, I love you, sit down, bonita. Baby girl, come run up, bonita. I know you love this beat, sweet melanina. Oh, girl, now you could be my sweet senorita. American girl, come wine up for me. My Jamaican girls, come wine up for me. My daughter girls, come wine up for me. My Caribbean girls, come bust up for me. Yo. Show my kalangolo, oh. Why, show my what, to roll it, oh. Baby, make a day where you day, oh. Come make a show you special loving.
London boy, come give it to me. All my Lagos boys, them spend it on me. Jamaican boys, them jam it for me. My American boys, them swag it for me, yeah.
Show my kalangolo, oh. Why, show my what, to roll it, oh. Baby, make a day where you day, oh. Come make a show you special loving.
This love, now walangolo. This love.
Spells.